It's the kids, baby.
Majengo Sokon. Yeah. Nishateswa siku tatu sija unajua la utos. Enzi school ina somo alinsema akila itosh. Jina kubwa town ina maana bila ya posh. Nigga, Mr. M.O.9, Mr. Kuyaka. Nacheza na maneno, Mr. Yuaka. Sichezi mayenu ka Mr. Pepe Kale. Nacheza na dada zenu akina Gusankale. Oh my god, naleta noma kibwa mbwa. Kateni Q kwenye oasis ya nusu jangwa. Muulize mjomba wangu, baite ngozi ngoma nagwa. Niko too real, rest in peace my many langa.
Na masnitch, majipu, mabinti tunaishi nao. Wanasiasa, mateja, polisi tunaishi nao. Na wachawi wanamini kwa Mungu tumaini lao. Kutupia na majinu swahili ni kalaga bao. Masnitch, majipu, mabinti tunaishi nao. Wanasiasa, mateja, polisi tunaishi nao. Na wachawi wanamini kwa Mungu tumaini lao. Kutupia na majinu swahili ni kalaga bao.
Mr. Impossible, Tom Cruise, sina kitu la kwangu. Kazi yangu ni mziki, I'm Central Zone, I'm rapping you. Wana nita Fernando Sukai, wakina Mary Cruz. Majengo area C, uchamwi noni, Beirut. Dondosho Benda Taita, wana nita Mati Papas. Wana nita Nati Kampas, wana hisi na charge na drugs. Kwa kitu na tulia, ziki ziki ni share. Na nyongea, karatasi ya kwandikea. Oh my god, naleta noma kibwa mbwa. Kateni kiu kwenye oasis ya nusu jangwa. Muulize mjomba wangu, baite ngozi ngoma nagwa. Niko too real, rest in peace my many langa.
Na masnitch, majipu, mabinti tunaishi nao. Wanasiasa, mateja, polisi tunaishi nao. Na wachawi wanamini kwa Mungu tumaini lao. Kutupia na majinu swahili ni kalaga bao. Masnitch, majipu, mabinti tunaishi nao. Wanasiasa, mateja, polisi tunaishi nao. Na wachawi wanamini kwa Mungu tumaini lao. Kutupia na majinu swahili ni kalaga bao.
OG Lifestyle, give it 100, Dome City, stand up, I'm on 9 moment. Let's do keys, what up? Yeah, like that.
Let's do keys, baby.
Yeah.
Majengo Sokon.